Balalela abantu
ufuna sibaxoxele indaba ke namhlanje sibaxoxele indaba namhlanje kodwa ke siqala lapha eyitolo sibonze isitholwane bese siyabuya sibathatha ake sambe kanje sithi
babukela kude bahlala kude bayabuya babukela kude bahlala kude bayabuya bahlala le kapalot mo bayabuya Basala lene kapalo tumo bayabuya
Ake sambe ke sikhulume sami balalela abantu akusho kanje uthi
nokuthula
Thanda
nokuthula
Awuphinde uthi
nokuthula
Ufuna ukhonkotha sikhulume sami Ukokotiswa komdlwana ubona umuntu obhenetsana ubashaye Ake sambe kanje sivele phambili balindile abantu emakhaya
Lo muntu wadala makhono ngifisukumbamba ngesandla Hayi lo muntu wadala makhono ngifisukumbamba ngesandla Hayi lo muntu wadala makhono ngifisukumbamba ngesandla Sina sathi samukela isiphiwo sethu abanye bamukela umona Sina sathi samukela isiphiwo sethu abanye bamukela umona Lesinqisa mesikhulumayo lesinyohamba naso Lesinqisa mesikhulumayo lesinyohamba naso This is my talking guitar ngiyohamba nayo
Ake sambe kanjena ke manje Awuyivale zonke inkunzi Uyivale zonke inkunzi bomvu Uyivale zonke udedele isiginci kuphela Ngifuna besizwe kahle Siyakhala sami isiginci bafana Ngeke nize nilunge la kimi Isiginci sami Ake sambe kanje awusho kanje Awuthi
Thandi noma ngafa namhlanje Akusenani Noma ngafa namhlanje Akusenani
Awusho ngezu Awuphinde futhi ngizwe. Aya samba singi samba kulethi. Itethele nkunzi itethele zonke. Wenkunzi akudedele ubasket nje kuphela nkunzi. Udedele ubhesi uyibambe zonke. Hamba impela mkhulu uzokutshenta ibuya. Itedela nkunzi sambene, itedela nkunzi kuleli. Ake sivala bese samba. Awukusho kanje nokuthi nasikhona sambe sengiphuma ngihamba. Usho kanje nothi. Thandi
bayo sala bengivuma singihambile bayo sala bengivuma singihambile
awusho ngizwe awuphinde futhi ngizwe hayi bayeke sigcine sami awukukhala nje sigcine sami uhlaphazeke nje Ukhala nje amahlaphahlapha into oyithanda ngizokutshenta ibuya Yazuzwa kunjani? Uyasizwa sakithi isiginci sikhala kanjani? Buya siginci sami sambeni kulethi
Basala lene kapalo tumo bayabuya Basala lene kapalo tumo bayabuya basalale kapalo tumo bayabuyi ivale nkunzi ngqe ngqe